Get free music on mdundo.com.
Na wanangu kina chino, tumetoka bakano. Nikawa na wanangu kina papilo, tunakula majano. Ilikuwa na wanangu kina post, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina bwai, ndo ikapita bebe flani. Sina zario, bebe imewaka na shoka. Sina kebunda, bebe imetaka baisho shoka. Sina zario, bebe imewaka na shoka. Sina kibunda, bebe imetaka bai jojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Halo. Supu. Aye. Niseme, nsiseme.
Tema.
Uyo mtoto, anautama, kasala, ma. Eti ni semen sisemi,
ni
semen sisemi,
ah,
uyo mtoto ana utamu, kasali, mama. Aye, badi, achi no wana man. Oh, papi, abuai wana man.
Shengo masasema tambe Clio, driver Away, unjan man Go away jealous man Ngashulele mpimelo ya Stay away man, you better go rest man Away, unjan man Go away jealous man Ngashulele mpimelo ya Stay away man, you better go rest man
Sikujua kama ulishamposa Nikijua kama ulishamposa Mini kimtosa AJ
We run this city, everything we do is dirty. Hey, yo, we tell
the Mbuzi kanguka kwa muza supu, eh. Hello.
We run this city, everything we do is dirty. Hey, yo, we tell the mother champagne.
Supu.
So,
aye.
Oh, mama.
Ni semen, si sem.
Tema.
Uyo mtoto, ana utama. Kasala, ma. Eti ni semen
sisemi,
ni semen sisemi,
ah,
uyo mtoto, ana utama, kasala, mama. Aye, badi, achino wana man, tosh, papi, love, abuai wana man,